kulolugendo bebantu betwesiga okuzama
abo
betwalina ensonga ez'okukkusa
ne batuvaamu ne badduka
ne beeyuna amataala mu buntu wennyamira mu bibaawo naye ebyo nga bibaddewo tewetta mu kuluterera mu lugendo ebyo byebinyiga n'obufumbo kwassa obwegaffu mu mirimu birumya omutwe gweraba bwe mwatakaba n'okwejja mu nvuba lwaki omwera birolimba okole kyensobi bwe ntunula ebyo byebinyiga n'obufumbo kwassa obwegaffu mu mirimu birumya omutwe gweraba bwe mwatakaba n'okwejja mu nvuba lwaki omwera birolimba okole kyensobi bwe ntunula olimba era ssebo okunyoma endagaano gye mwakola ogityoboola oyooye munno bwe mwatoba ne mweresa ne muyiya muveeyo bw'omuvaamu kukyawa toyunga kooligeza nkugamba mukama ku kinaalivaayo kuba mujulizi tokuusakuusa ebyo byebinyiga n'obufumbo kwassa obwegaffu mu mirimu birumya omutwe gweraba bwe mwatakaba n'okwejja mu nvuba lwaki omwera birolimba okole kyensobi bwe ntunula ebyo byebinyiga n'obufumbo kwassa obwegaffu mu mirimu birumya omutwe gweraba bwe mwatakaba n'okwejja mu nvuba lwaki omwera birolimba okole kyensobi bwe ntunula olimba okole kyensobi bwe ntunula efuuse ya kabenje abantu tebesibwa nkugamba Kayini yeesanga asanjaga Abeeri ng'ekivaako emiteeru by'ebyenfuna ebibaawula ekyo kyekiviirako abantu okwerabira ensonga titeri bakungula enensi ebyo byebinyiga n'obufumbo kwassa obwegaffu mu mirimu birumya omutwe gweraba bwe mwatakaba n'okwejja mu nvuba lwaki omwera birolimba okole kyensobi bwe ntunula ebyo byebinyiga n'obufumbo kwassa obwegaffu mu mirimu birumya omutwe gweraba bwe mwatakaba n'okwejja mu nvuba lwaki omwera birolimba okole kyensobi bwe ntunula bwe mwatakaba n'okwejja mu nvuba lwaki omwera birolimba okole kyensobi bwe ntunula bwe mwatakaba n'okwejja mu nvuba lwaki omwera birolimba okole kyensobi bwe ntunula olimba okole kyensobi bwe ntunula